Valentine, okay? Match a kiss, you ready? I'm coming. Yeah, Batman.
Match a kiss, baby.
No power. Nakupenda hadi naogopa. Kuna muda najikuta naropoka. Maneno yanitoka. Ungae kama bara mwezi niwe yako nyota. Ukiugua niwe wako doka. Ndege ni kuhifadhi kwa kiota. Yani pambe, yani pepe ukiniita. Nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwenzako bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninazikwa. Ujanja wanisha. Look up high, baby, look up high. I'm gonna need you. Look up high, baby, look up high. Straight to my bed tonight. Look up high, baby, look up high. I'm gonna need you. Look up high, baby, look up high. Straight to my bed tonight. Nyumani sifosiwi mwenyewe na rudi tu. Nikiwa mbali na inaisi na mkosa. Moja mbili ya ikainki mkosa. Sibure kuna kitu menifanya. Kama kuroga umeniroga vizuri. Nipe namba ya mganga ni mwambie baby. Aongeze dawa ukinihita. Nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika. Mwenzako bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninazikwa. Ujanja wanisha. Look up high, baby, look up high. I'm gonna need you. Look up high, baby, look up high. Straight to my bed tonight. Look up high, baby, look up high. I'm gonna need you. Look up high, baby, look up high. Fresh to my bed tonight.
Slicer.